keɓi faamu sukaɓe jokkolɓe ɗum yo heeƴo ngo studio tamani hertani on gon min Ousmane Niali Boudou woni ɗo mi tawɗaɗo e Oumar Waygallo Bor hono gorɗa
way miɗa selli basu fo ala waya jehertane kabaruji ɗi
heɗum woni kabaruji ɗi hande
so watti junggo e mbasu anni sembe kabaruji ɗi fedde CNJ batu mabɓe jogoɓo o waɗama président du matama to fesutama won jedduɗo yewtere meɗen nde nuddirte mini magge nde wara yo wadde hagude e ñaw sida e garan timminire championnat national ligue en birki sembe calɗi
Amadou Diallo wonno horejo kesso fedde sukaɓe ne ɗon conseil national de la jeunesse
no wori batu mabɓe jogoɓe gadɗo nokku noddirte ɗo kuccalale noga e jeɗɗi fa yetti noga e jetti lewru novembre ƴaɓɓi noon ndu le majjun o wotana ñalawma arandejo ɗum yowiki dow ƴewtade kabaru sariyaji mabɓe ñalawma ɗiɗoɓe o holli tanwede bureau kesso joɗɗinamo yimɓele capanɗe nayom e joyom goni e muɗum
neɗɗam horejo kesso fawi lamuɗum o dow jaam e dewral keɗe ko wi keƴare meɗen gonɗo kuccala David Koulibaly
gaɗan ko min mbawi fu yalla min keeɓa huncande hoore tiɗalaji jango mi mu'ini dewtere puccitoji projet ŋaji komin jogani geyndiko fada an latade candidat hande min puɗɗan golle projet ŋaji min gollan yalla min keeɓa huncande hoore tiɗallaji gonɗi ɗe leydi min nodda moniraɓe an e miraɓe an fu hokkodira juuɗe yalla min keeɓa darnude leydi tiɗallaji jeeɗi ana heewi ñande fu yimɓe ana ware
e yontere nde wulino kuccala toon de batuji ɗiɗi gaɗi
noon wori on ɗo wattu fo kanko noddirteɗo Ousmane Diarra ɓurɗo anditirede gusno o holli tiwide o jaɓanayi oɗo président fe o wi kanko tan wawi lamade sukaɓe jokkolɓe wonɓe leydi mali ndi
président ɗiɗon gontonko
aywa président e ɗiɗon ka ngala goto ni lamoto ñaali buuli
se jiwri to e jaran segu yambere arandere ɓe noddiri salon régional honno sukaɓe keɓiɗata golle banggal demal e margal dabaji ana wondi e wadde toon
awo foye fe ñaali buuli oɗo batu waɗile noga e jetti fa yetti noga e jeenayi lewru novembre ndu ko yata sukaɓe jokkolɓe teme ɗiɗon iwruɓe ley cercle ngaji jeɗɗi ley laamu segu ana gonno toon keɗemo kanko noddirtoɗo siaka dambelle o yo kanko laami sukaɓe jokkol wonɓe to segu to komo sifi dow
Nous avons ambition
Anni amen won timminde golle ji gatteedi di joddi wala en timminde rafi golle li gendi renude sukaabe renude golle ji mabbe yalla mi de keba haddebe jokkude yibe bombe dawde uude le gursumaaji di warde le gelle ji kasendu haddebe nangude mayo geeti mo wiide ha leede tubakoobe yimbe faa heewi mayi e dawol uude leendi yaade leede tubakoobe to anti nguddan faa heewi
baro fuddi balde sappo e jeegom golle ji habude torraaji gatteedi fewde e rewbe illa noga e joyi lewru novembre ndu rewɓe mali e rewɓe adnandu fo ana gondi ɓe go haɓo
ɗiɗo imma daraja ana gondi waɗe dow beema ande ɗe dow toon ɓe gondi hokkude yimɓele ɓe hakkillaji lobbi fa keɓen famtade keɗɗemo kanko noddirten Ablaye Guindowo yo juɓɓinowo golleji le fedde nde ɓe noddirten bembere nde komo sifi dow hen
ɗi imma daraja yo hakkille goto jogui wadde noddago fewde kanankoɓe rewɓe sukaɓe ɓande hakkillaji yogaji faade e torraji gateɗi banggal rewɓe suka hande woni mawɗo galle janggo fade jomum warde gendun ɓe ɓe mbawi haaldude ɓe pawra hen miɗo miilatiɗ allah ɗo ɗum ɓuuri jogade fuu yo banggal kaldal laamunkoɓe meɗen fey sukaɓeɓe ana mbawi ɓande hakkillaji banggal fiide gendu yo fiide bandun debbo saabi bandun debbo ɗum ana ɓama nokku
goɗɗo
en jaran yewtere meɗen mini mag nde boro aɗa andini lewru décembre du yo lewru haɓɓugol e ñaw sida
noon wori Ousmane Niali Boudou fa handen ko wonde haalede ko ana metti sanne saabi de sukaɓe oɗo ñaw ɓuuri fuu nangude ɓe mbile sukaɓe temedere fa tawa goto ana sawi oɗo ñaw ɓe duuɓi sappo jeyi fa yettoyo duuɓi noga e nayyi ley leydi meɗen ndi tam sukaɓe ɓe andinno oɗo ñaw wori fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Seku e Aminata Diall
franchement haala gonga mi andana sida yo ñaw laaɓowo miɗo renti hen
je me protège
mi hollaki ɗum sida wala oɗo hakkillo woni e sukaɓe hewɓe banggal ñaw sida o minen ga en e ley commune jeegoɓo ngallure Bamako e ley grain sukaɓe yoga kulitiɓe sida o yo tan jayre noon ana e mabɓe ɗum noon dulliɓe kabaru muɗum
ñaw sida o ñaw mbaytotoɗo min ka miɗe rento hen miɗe waɗa analyse ŋaji wakkati fuu ɓe gonga o min ka mi hoolaki ɗum miɗe miila ñaw sida o projet no ɓe keɓa sottirde leɗɗe mabɓe ɗe tan abada min ka mi yiyayim miɗe nana yimɓe ka ana haala haala ma wala ko andan min hen sida o ana wooɗi dentoɗe
e ley imo gaɗa ɗo e wattu 2012-2013 hakke neɗɗo goto ley temadoro jogiɓe hakkude duuɓi sappo e joyi e duuɓi nogay e nayyi goni jogiɓe ñaw sida e wi hooreɓe fedde arkad sida oɗo kabaru pawiɗo dow sukaɓe ɓe na sullini keɗɗana docteur Adam Yatasay komaniɗo kabaru heƴoji arkad sida toon
sukaɓe ɓe duuɓi woni duuɓi ñoga e joyi fa yettare juuɓi tapantati e joyi woni ɓe sida o woni e musanni lugagol komin gaɗi sakkitende ko holli sa ɓami temdere ko ɓuuri gotel fuu sida woni e mum sida o ana heewi sanne du e sukaɓe rewɓe cotoɓe hoorem lugagol komin gaɗi sakkitende ko jaɓanagol on fuu holliti wiide sa ɓami temdere noga e nayo fuu sida ana e mum
tiɗala moɗo moɓe jogui banggal haaɓo ñaw sida o yo ƴewtagol ƴiƴam yalla Allah dawdude no jamarnde hinnato kabar mudun won ko arkad sira hunchene hore dabareji kesi
temdere e yimbe be fu jeegon tan woni andube to sida woni muna so wala e mide jangina sukabe yalla be laato yimbe kambe wallude yimbe be andande nyawo do mi goni do jande goto wonto ana e lawul lene jande on fu ana way wadonoide hore mum analyse ngaji
gollobe le habo fewde nyaw sida nandara sukabe be yo ngatana ko e mun hakkilo e natural dabareji takkuji odo nyawo dum woni wadade kabaru lende nawtrade ko renata ma dum jewtare ijam mudu e wi docteur yatasay kala jogido nyaw sida sunu jomun jukki dido sifaydi no haniri o rabata ko fay goto nyawmo o jogi o
farde meden yaade kabaru haro caldi baro hedu weltareji hedi ngoni le cakri yontere de
kanko noddirte do wara gaspi o holitan wi do tawet le stade 26 mars kikida ko wakkati nogay go yamde
fuddi beta ko do edition dido bo festival de motard du mali
awo fay fe ousmane nyaali buli nokko goto dane danger to noddirte place de 51 ton don wondi e wadde le balde didi holita wede moto ngaji dorbete ton fa yotto yo halaje mawde kanyo holitindi ton kudde kaye fiji
bismillah ndiaran kabar har cal championnat national ligue 1 baro adway hukude en jabuji kebaade le 8e journée
0-0 wadi ton fa he ousmane nyaali buli as bamako kanyo as police black star kanyo cska cob kanyo stade malien le on do wat folitindi wede bakari dia hawi performance watti dum baddi tati as real du hawi avenir club tumbutu watti dum baddi nay ben kebi baddi didi yesse kitadu hawama buguni watti dum baddu goto soni de gawodu hawama wattama baddi didi nyanade kulikoro hayi
nyaloma jena bonne hedu won ton
dum woni match joli bakanye mahira ka dum bortinama jango match ngaji jena kany en gonton as soni waran fide lc ba as police du waran fide avenir de tomboktu bakari jam fida e nyana yes buguni du fida e isfasa
joli ba asian hani fide e le gubal noddirtengal al nasser Benghazi gubangal leedi e Libye dum alan jango hani wadde e dum fawido coupe ka fo nyaloma arandejo phase de poule e lamu mali holti wiide faabata ko club joli ba o yaade
fiso lamu mali o faabaki club joli ba o holli tawede joli ba ka yahan fiyede non lami be kollitiri wiide
tiagal runde afrique de ballon d'or hakunde Lionel Messi Sadio Mane Cristiano Ronaldo Mohamed Salah e Virgil van Dijk homalato ballon d'or hitan hikande boru
be do yimbele njoyon yimbele didon wombe le runde afrique de fiobe le Liverpool Antoine Don kanko Sadio Mane égyptien Mohamed Salah
club Guinnesso wadi match ngaji jeddi jokindirdi ronki hawde illa 1992 en kono dum bo wano wadde mabbe
holitindi wi sukabe jokal fa ndiefe e nokko nandir onno do e sere yotri meden no dirte tous o grande ana wara yowa do dorbo to moto ngaji be no dirta motard